Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'ee jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffata. Yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessuwanii namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessoon xayyaarota imaltootaa kan Yuunaayitid Isteets afur butuudhaan magaalaa New York keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Washington DC keessatti gamoo Pentagon aleeluun kutaa Pennsylvania keessatti immoo xayyaarri butan kufuusaatiin walumaa galatti namoota 2,977 fixan. Aleellaa kana qaqqindeessi hoogganaa Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyatti gad lakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa leellaan shororkeessotaa magaalaa New York keessatti geggeessame san achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal Niyoork keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Hangalama galaman galab istaatistoonjii keessa tuurist and education dipaartimentii keessa ni hojjeta. Ani guyyaa sana galama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin galama osoo dhufanii salphiitti dhaabbatu hollituudha. Kanaa jennaan an dura bu'ee nama lama taanee. Nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasuun aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentiin immoo jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan keessa manajeriin dhufee asii ba'aa jiranii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafnee jarri immoo hin beekanu. Gadi ba'aa jennaan akkatti ba'anuu hin beekanu akka jarri achi ba'anii deeman maaliif saakishoonii keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argame miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sarrafanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriin makeenya fuuldura iddoon walitti reesantariin kuni.
Fageenyaan mamita lafa isin hojjettanirra.
One block blocki tokko.
Gara meetira 50.
Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu wajjin. All of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaara gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufe. Katamaan manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee. Karaan nuuf kaabatee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi istaakistoonjii keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Florida.
Achi lixan.
Achuma hojjeta amma deebi'een achi dibatadde gaa. Inni sirriibu ala nu hollinu tuuristiin tokko tokko dhufanii wajjin hollitanii sun ta'ennee bootaa kennanii fi jara istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarisee manu taasifnee. Achumaani oolee achi oollee manni nuti cufamee gaaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3:00 waa'ee booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nuyi isinitti dawwallutti hojiin dhufinaa jedhanii gandu dhiisanii amma manatti galuuyyuu tireeniin hin jiru tiraanspoorteeshiin hin jiru miilaan hin deeme from Wall Street to 42nd Street.
Ammam sin fudhan.
Sa'a tokko caalaa natti fudhateera.
Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti.
Kufee namni danuudhaan bucaan naannaa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading flory erratti ateci se aci first aiding ken na mebi nema de no tu mira no un te kan ko yuna biratti ku feo o tu baka tu nema de no ku ku be tachave e wole rede malanam ni ku fe mo nam ni undi rede ma kana tu bada biya na mami de aci rat first aiding be boda o salo ige sale aci ta kamate fayer nindu
egai yero balani ni jal qabadu fe sana isin wan cimadan sene
dubbingun wan aja ta wodanu gale male accidenti wi sene amma ala inil lamma ta du fe daw sana oh this is a dangerous something is happening kana tala di ko fon mala kan je do hunde dafne family ti da wolu ma je tu amma jo le kan ko dile aratu fe fam puda ko fanji lu re sana da mana ko ti da wole na di ti ni aftaw no jatti ay te yo le fi dire ma tina e de gal gal ma de sala na tura ke fu gal ture
wajira ba ani
eh wajira ba te ga in fa kada ma ga fasan ala dubbin kun da ga abu family da aka mun ke san e ke ta yo le ke san ka ba jira ni e ce ni ba te ku fe yo le fi de ma tina e de an gal gal ga karunda de me ku fe ba bura ke sa de me ku fe yannun ba bura ke sa ba e safar ga ulannun di malta ta malta ta ta jatta nan jira ni ga na ti kolfa ni ka na hazana
dara fatanit
eh dara ku mata ka um ti ni binu tuku fe tuku fe na bituna ba sa male ni ku fe suni mata ke nya fara ti bu e ole ni malta e 90 degree at malla fa de ni isa ta 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 e tu ji de me na mata e jana ma milana ma toko toko jira kani dagan face ira miti that hurts a lot of people fire department in police in achwati nunu lale no berati kumani berati kambise achi gen namida no kan no jine achojata no world trade big thing jira mani tiketi no ken name wa ambala ko loranga o ei nelalam na namni yo simtami sa kanseri okin developi wanan kana gabate permanently achita e hakamate compensation in kana maf as hakamate if they don't find anything every now and then you go and check yourself nakara
kunegai awara wangubata dara sana bunyani mfudachu kam fafakate ni yo qamake sanke satirakina umera ta ejachu
exactly kana bi amma wana gaugatu ko tiyaru nalalu watle na gargare amma wana naga manjira ga
asabato bazinab lafti hoji ke san sanaga bala sana boda debitani demu yu yadofne
yadofne na jarinisi de bi ani right when one torbito ko tsofameti torbito ko boda lafti sun taragame maskoti taragame doskin taragame computer taragame trafu vale maljorame de koras bat devini akadri to jachun dandeñ right away tu te ne bildi ko out of normal den ho jachun dandeñ my department was closed because of that for permanent department in aniti ho jachun suni ergi balansun bu e kun argame lamata de bani him banne atman chufani nara danu kan achige so jachu oisa kenani isa trotaba sani isa compensation ni barbaru compensation ni kenani bi the amount of aggression very limited kofa de bisani kataram
ise no
ani tsambe ani
malif kunte
malif tourist ina mu injuru amu manjuru tourist ina ke trading flory tabate ilala dur enu nigdin sun hojjata mu fokiro tabate ala jerina gada nu ala jeruri ba insel jerani iye nu ala odi gade manu europa ra dufe asia dufe china ra dufe namat kuma sari bai ku fakali kan elalu da amma they cannot have that kana hojjatu min jiru atman chufani departmentin ko atman chufame amma wanan kabal
asirratto bozinab ga kurifanna gudda ture addunya fiyu america hokenne new york if ofan ture isa boda jirenya tamititti fufe
baro jette ani ergina che ademe compensation ina kafalani chika e treatment in fudde mal wa unde ke zade me lale sala an nagata e fayya ta u kan ko arge jeru ko jibira apply gore ho jibira gada chuma safara sana ke satti ho jibira ro jata jira since then ergaba sanaati ho jin kan ko jibira tige dare na so jata jira
jireni u matao amam jijira me wae bala kana
bala ge dare menni nama alat ini nuyu kan acuh garden wujud hotel ni. Orang guna dandanya nikam ni New York ibu ayah me nikam Florida tinggal le nikam family tajin kara kara bahaya. Nampak kamera kan sawah hari kan acuh bahaya hujan abulat. Jual le sah ini se orang sah ini se kubat kan ada jira. Rakan ada untuk itu. Even though compensation ini le hatenya normal le. Family berarti rakan ada untuk itu. Jual le nuyu jatuh dan karakarabani toko toko jabatan ini kering atau toko toko jual kabaniru gara gara lebih lagi kena rabu buaniru alasan.
Esen o acuman turajat tani malih murtefatan malih indem.
Ani erguman biya koti ufe New York nandira New York nandufe New York bahen beku New York nandem macam ni sakka inhas samne. Safaring uti anji buyu bih dalem beku safaru macam toko kesan ta amu wana oga kan unda.
Wagamek.
Oh, wagasan kama gayro.
New York ke sa gajrat tanim?
Jolen ko is wagasit talaga sa dibid tani. Uno noon dinu akagari jira community dani si varitne wal birajira. Yuro aja ingiratu. Ako magari ingirat daw mti asin abal subada ingiru jere kumanat sabe. New York wal barera di chula fat di agatera.
Amma na no balance unga lafawajira ke sanduri eroar gitani. Gamoy kurguda jara mera garu maltu sentira gam
nande makara sana stock exchange biralan daru akaduri opening dure makina ram biradar bit betat mirgat jala daru dande samma karantu fame isumayu police tabate kara sana makina nimbo because of security purposes jada nikana hojjetani andien kara sana gidonda namba halanda ke jara security dugchen salamaka jete brother ba I go around the building nanla la nama ambe ku yona genan nubi san nan nan be ko lebara njiru toko toko bichu dam badana ti tola safarum ti suni I love it go ga ku da sagalino jaddach
kunundum to darbe wagga digdama tay New York ar afi New York ero sanata mitilalto
rabbe ki fatwa janu janu ki rehni ala sana bada easy way kare salpara bada salpara walitdema walitrufa waldubisu majira ergi balance bu eka e safaritonis namnimis figichis gergerunis tu itigana tarufe insecurity way ta akem akaduriti mit
ofratta manta tunjur
ya bitu insecurity taruf ramma safar masana no jadda bada rafa gomiti blocking mahunde ke sama security darun alk policy blocking ko kitna jama don't juri aadmi kana bare chite safar aja rajte omta tham mati jibu omta jam badan jibu ala sanan arbit naga naga ala san undinu amma jinne wa danu daf e gu danu jira sodatu ka ko famiti touristic federal plaza ni sa chidira wol buke da safar disun sa big building kan immigration kan social security daru jira government office ana gennan barecheni heku safarasan kunni fi niduri bada wali rafagoda bada wali rafagoda
sambata har akana wagadik damma fasatu yadata me ola mali adattu sinimmo
kanan yadan do tisa an achi ta badde nama achi kufulalu namo foki ragadi kufuisa la dake all of a sudden explosion in building isana kae the whole downtown manhattan covery gode yundarati kutton daran balan durat buke lagan namat kan tau isalamni figu kanati jopodi rojira ma niani lad kuyaru masana adu sanan wadagun dandenyu figa achketa kan nubane namnini kan kufe wala arketade ma kanan fenati be kam turusin nufe utale stock exchange trading floor ite segale basu kinanu tifide gidibouda leftun di dukkan gidibahun dandeñ kutto sa sakanati mit maskotin ken hundi kutto ko fata internet mulatam awara ko fawu tisaju daga rabbin nagara nabase namalla nois nagara bayra kamida megade madanuka daba sana oh by the way kan tusitini rafa de hoji you are gadya chikesa ningi masana kesa floridi demi tokko demi la marra kabna taka chini na chira kabu about 6 months before that opening iture hoji opening iture apply gore hoji argat achit transfer ina gochura ara lalu orinsa difference kabu sakan ko samman hojedu Aye, no difference in Gabani, while Nature does Montage and Ease. Namni Akiragalan, sorry. Namni Akitoja, Rundun woman, Jolengan, Alan Kufot in Kuvani, Rabin Ambis Chukota.
Jiratan Magala, New York House of Disney Cabran, Obusalamon, Gutata, Itafaja Amu. Akasitin guia fulbana kutatok barak malamato kuya datu.
Guia kana ga wakadi demadura kukana ture ero September 11 biye la bambe ka debite biye tini fayi di fenen ture ba ye dukana ye ije nagatini olinila lu ola kenya ojino ol soda chato leka.
Guia sana adumati ganama e saturtan.
Ani gafal sana kutat ashi debya wakahara debya Trevi, di rolline, garu manako kesata ye tuni kitaba dubbisu, balan kun gausa dage, TV gafan banila lu, abitte sana gafan arbu dugu manatte fakkane, sa bodde daga gara nanno sana da kuya le la lu fi, garu ndande nye fulli na masgari ture, kakana tiyad daga yero sayo dira di yu.
Lafti gubate suni, waltan dal dala ad dunyasun, lafasin jirata turtan irrafagoda?
Lafanjirata tu eva fagoda garula roji korra baje fagomiti United Nations ni kesanu jecha tu re maedi sadi fola kayote kanene nura fagato.
Ega gafasi televisioni bantani lalu kesandura namarra agesani.
Iya adamana kuto bil bilenati me garu gafani TV banila lu ero aeroplani suni buildingi sana rukuto narke. Dugaan itu fakar ni, film ini nanti fakar deh. Namu tanah cipet itu begunnya ada ture dua tini. Ojeno jadu, nama tu pihak itu. Zero romantis ramtia. Karena ojeno cecah turte, mungkin sih garuma kanshir deh. Katai aman nata aku kisah berdera. Mungkin sih aci building ini sana rak kesenu jadu ni ya di mata aku kisah ti. Of course aci ti dulu tu sih. Jurhe lama kabdi abang abani ergasi wajitin demi dibertin kuni garu gafshe watu kutu pasuh tu TV retina narga male duga duma ergasi wajano larkin embe kane yadat.
Ega akan nama biya nama magala ke sayu do akan New Yorkit do namni tibai atut balang ye roga saati sanar ye ro sanar dekik a sanar male adan.
Duga duma cuf tanani ye ro sanar. Yeroni fula nama argu biya ni kesa waga hamma kanan sabote jiraku nake fakkane biya kote devi u fatu matako kesa kufature garuga sunta inafe yona genji.
Yeroba tala sanati wan sunta e kuta United States dobiran nake jirat ajatani ya denitu?
Well actually ani akasi yane immediately wanti matako kesa kufi hada manako jinaso ne garuma tipi ati devi na kanje kuture. Sahaja Kenya najad dah sabut dia gagafa itu pink apa nadi ni ilala dem nu jadi suni immediately wan mayar ni male rutin rutin ni.
Hati warakesan mana ala jiru turan je cula ganamasan.
Hati mana aku yerosi nursi dah kalau jeti lafoji ti kitan seni berbentuk tempe. Of course ani semua ribu kesa kain kita waktu pisah tu rek rokopai balak kasi argi. Lama tamu biaya budaya karena ratusan kasin ufaj ayam ni, karena si luan wan kesat turiyu yang ada dua tu bebe, atamat kan yada turi yadu narak kita garubah ina ukonya yada.
Hati orang kesan juru bulani, ganamak ayat debi udaf karang cufat turi, atamit tinggal mana atirfan.
Hari mana aku gara norzi gara badi yati ujiti, mana kini asbari ya kesajra. Maili shantama la ulfagata safijiratu gara kenyati de murra kinan kabuture garu rakonsa attanittindevi da kanunam alati attanittindevi namota biya kana wajjo jidda attanittine ilalu yadajidu kasne irratti mariyachu kenyana yadadda
egai balasana namonni gesisan kessa kan biya ala wanjirani fechu kessan
duguma kan biya ala kessa wanjirani fessokko kana. Lama tamu antena ibu kanjuru ani arida ko yerobaya muratu. Adi mana aku laki ati arida kana muratu malay nanjeti. Tunggu anandi de garu karar tiga sana ilalani baye nasab kuturan.
Kambral lami tiop. Abalasa nakesa dua juru turan wajadat tujura.
namni ni yaada jiru garuu advantage ni namni biyya keenyaatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sitime guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan turee fi namni baay'een day ofiisaa fudhatee mana ture.
Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa iyyuu bareedee miidhagee biildingii annas hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee hin miidhaga. Garuu yeroo sana namoota ture waan taaneef yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildingii isa miidhagaa kana miti deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildingii shantamaa ol tokkofee garuu deebisanii haaraa ijaaraniiru.
Egaa yeroo namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama turee har'a waggaa 20 booda inni kun jira.
Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaadne boorri guyyaa akkasii arginaa deebinee jira kan namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaadne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadhaa amma ollaa keenya wajjin hojii nyaannaa hojii dhuunnaa hojii gammannaa gadda keenya silirmaadhaa. Deebinee dhuma akka seenaatti waan soofne malee rakkoo dhumti kun waan jiru natti fakkaatu.
Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroo dhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha gidduuma darbe kana keessa. Deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'ee wajjiniin fooyyeen argame jira jettee yaaddaa?
Kanama tokkotti waraanni dubbiidhuma deebisee hidha balleessa malee. Rakkina hiike dheeyyaadu rakkina uume dheeyyaada kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture not only Afgaanistaan warra Ameerikaa kunni biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kun dubbii hiike dheeyyaadu yeroo hundumaa taa'anii haasa'uun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'uudha dheeyyaada. Waraanni kun dubbii hiikee deeyyaadha.
Obbo Salamoon Guuttataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqqoo tokko giddugalatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014 namoonni dubbisni kanneen gurgurtaaf bittaaf gabaa ba'an re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabale oomishaalee gosa hundaarratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii haqaaqii fi giddugala gabaa kuduraaf muduraa Haayilee Gaarment deemuudhaan sochii gabaa kan daawwatte Tsaadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaa sanuuf ergitee jirti.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti hojjetuudhaaf hin dhufu. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarraa fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 faayyu taa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 hin bite kana. Difireensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550. Har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jirra. Sangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti naman butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee egaa hin bittaa. Inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 2008 amma 2007 waamu yoo humni kee danda'e hin bittaa dadhabde immoo dhiistee dabartu.
Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde
Beeteleemi
jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeera baay'ee dabalee jira. wanti hundi dabalee ragatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolsaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii.
Gabaa ayyaanaa dhufee hoolota fide. Hoolota manaa hin qabaa horsiise. Akka barreen gaddaa ta'uu laalu akka barreen gaddaa ta'uu gabaa hin baran ammoo baay'ee das namadha gammachuudha. Barreen gaddaa 4,000 barana 25,000 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee das namadha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha.
Aadde Azeef Takkaallii namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra. Akka cimaa ta'e ibsanii jiru. Azeef Takkaallii jedhama. Re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofne ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin isin ga'e jecha wallee ayyaana waggaa kanaaniin sagantaarraa goolaba sagantaa keenya booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
ega to le to ne to le to ne to le to ne to le to ne to le to